Mola aliyeumba mbingu dunia, naomba ninue au liniandika nikajipitia, kwako mi mgeni, nikijaribu tumata SMS waya kometi, nisipotuma yeye ndo hajali. Wenda lizichoka zile pilika za kumfollow online, nami nikizani ninajibebisha. Wenda lizichoka zile pilika za kumfollow online, nami nikizani ninajibebisha. Usiku silali mimi na hema nusu nusu,
ati we si wewe
nyanya masalo kanipika chuku chuku,
ati we si wewe
usiku silali mimi na hema nusu nusu,
ati we si wewe
nyanya masalo kanipika chuku chuku,
ati we si wewe.
Tizo la mapenza ya pimiki, kila naimpenda taki tena, kama ni mganga kaniroga gailizi nitapike. Waita, waita my baby umeniristo, oh, I swear love, babe you know. Wenda nizichoka zile pilika za kumfollow online, nami nikizani ninajibebisha. Wenda nizichoka zile pilika za kumfollow online, nami nikizani ninajibebisha. Usiku silali mimi na hema nusu nusu,
ati we si wewe
nyanya masalo kanipika chuku chuku,
ati we si wewe.
Usiku silali mimi na hema nusu nusu,
ati we si wewe
nyanya masalo kanipika chuku chuku,
ati we si wewe.
Ati we si wewe,
ati we si